condana a chita chani chomwe sindi na pange ni kazi wanga nduze kodi wo condana a patsana chani chomwe sindi na pasane kazi wanga mutanena chomwe ndi kufuna nditiwe kuti ndi muchitire naye ndi chitire osati wina osati wina ndiye ndi nkonda kuti sawelenga maluzi wanga amandi pasabe chikondi pensekemera kazi wanga bera kona seku Tanta usa sambiri kazi wanga bera ikona